Ngithathi ikhali sibheke kuyo. Bayithinte sile yakhafula bazozwa ngedithi kuyo. Impisukile, impisukile. Bambe sakho ndoda sibheke khona ukuthembeni. Ayimpi yamasotsha lenisuki asibuyele muva. Oh impi, oh nanti ubiyeza. Oh impi, oh. Oh, Imbi, oh, Nati Bieza, say Suhile, Tateza Kondota. Imbi, oh, Nati Bieza, I say Suhile, Tateza Kondota.
I Suhile, bitch, pass me the mic pronto, as he's sweet, don't be see. See, tick da boogie bumbo, bitch, get to a fed. O pet do Zodiel, esse pega pé, lá pra falar de Alcreia.